Shanky Supplier. .com.
Ukuja vidole sini silivisha.
Sana bisha vipi wakati unaheri wakina. Sana bisha vipi wakati unaheri wakina. Hey, as the future jani ya mic. Acha chozi ya nuni.
Upude on the beat.
Nimesha taka sana juwani. Sana bidiri ukipuli nikai. Nimesha taka sana juwani. Sana bidiri ukipuli nikai. Mashabungu, mashabungu, mashabungu haya mashabungu, 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 mashabungu haya mashabungu. Jua kali linawaka bongo so ulaya, nomeza ndo sinapigika misoba timpaya. Kasudi bongo mjaja na seti mchongo, dali shugu mamashi, dali shina shikipi. Bishu na nekachani staka kifanya muziki, sege bila kuchoka kichwa na sima foti. Yaze chona viponza viziro kiza vipesi, mashabongo ni mtiti mulize kutapa kesi. Shamba kitaka kuja mambia karibie bongo, bongo dale salama mambia welcome to bongo. Shamba kitaka kuja mambia karibie bongo, bongo dale salama mambia welcome to bongo. Kakuta bulo zaji, kakuta soge zaji, sekuta tisa tisa gine ya sacha za maji. Kakuta bulo zaji, kakuta soge zaji, sekuta tisa tisa gine ya sacha za maji. Sigine ya sacha za maji, numasha bongo, wea bongo, wea bongo mdogo najwa. Andumasha bongo, wea bongo, wea bongo mdogo najwa. Ayatumasha bongo, wea bongo, wea bongo mdogo najwa. Bongo juwa la tosi otobwe kama unaresi. Bongo takusa mwili dada zetu imekwa fast. Vija na sela mapu matosi ya utowesi. Okine takiubapo na tufimpia na marenchi. Okine takiubapo matufimpia na marenchi. Okine takiubapo na tufimpia na marenchi. Wana tufimpia na marenchi. Kobo kobo koni sata maibu pepeni. 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 Kago na juwa bongo mulisa lepa bongo. Kago na juwa bongo mulisa lepa bongo. Kuna mtoto adoba na kutuwa nisha insi shakai. Halka uka kashikari nda kitobo hito bongo. Kuna mtoto adoba na kutuwa nisha insi shakai. Halka uka kashikari nda kitobo hito bongo. Hito bongo mdogo ya chana hito bongo. Hito bongo na muni hito bongo. Hito bongo chisi bongo hito bongo. Kobo kobo koni sata maibu pepeni. 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 Hakuna kushagana, kukushagana. Hakuna kushagana, kukushagana. Wakishagana mzizi na washaya wena. Wakishagana mzizi na washaya wena. Wakishagana mzizi na washaya wena.
Nidila la jabu, go on, don't kill,